as United States magala Minneapolis keset polisin adin tokko nama gurraach America qabe harkasa dubatte gahi de boda la farrech ifse jilbasan mormasarra wan jilben fate turef jecha lubbun sadar bejira sababa kanan polisonne afur kan hojira ariyaman yota video kan agarsisu namachi abata turetu kase jedamer video kun media le hawasa ratti egamattan fame bod sabahiman gutumma biyetti ke sejiran gabasu jalqabaniru gabasa kan tujube des
bulshan magara Minneapolis Jacob Frey erga twitteri mattan sanin polisonni sun arfan ojira ariyamun sirrida jedan Frey kajedanit namni kun duun qabuture kanti argini su kan neisara qaruma wan fuda taman qabanne lubbun nama kananu diba jedan sadarka kaminu wan tan arge kundo gogora America keset gurraje taun adabadu adaqabsi sun qabu jedan namni midan kun irragay George Floyd jedama polisi Minneapolis akajedet shakkama barbadamu kan imma forged wujin walqabatein walfakkata Floyd qabamu dide polisi dan qabe jede videon warabame polisin kan harkisa boddatti dameejur Floyd la farraqi ise jilba mormarra dabate mulisa Floyd malo afura bafachun daddabe malo tujedu kan dagaan namoni nanno sana turan polisi dan mormasarra kai jedanitti ya turan polisichis callisi ittin jecha hammani socho daddabutti daqiqa heddu daf jilba mormasarra dabata ture namni ijararge tokko akajedet Floyd tundu indra harmeko isa jedun dagaye jede Polisin Minneapolis FBI mirga Floyd itamusa enna dabafatut qoronna gutumma takageges wada sene namoni dibballa kaman kare segalgal bakka Floyd tidu etwal gaudan gocha kana balale fataniru bufata polisi ra kilometra tikko fagachudan irira mormenna gegesanit polisi huccu ofra ittisu kayetan walin walittbuan mormitoni yo tikkate konkolata polisi tokko mancasudan fodda bufata polisi capsan bil sasarat alama diban polisinis gazi mimman subife rasa salastika itdarbature waldan polisi magalatte akajer itshakama qabamuf tolehin jerin hafe toftan tilban murmarada abachu kuta kana kesettne yema majechudan anga qorannan tumuramut poliso tekenyerrat murtesu dur ummati ofsana kanu eguga fanna jere United States sena gurrajjota afsatte qalerrat hokkari ajjecharaa wotamu kanero era qabdi ak qoranna geggeefamet dubartoonni fiironni akkasumas lammiiwwan America hiddadhalata hindii fi warra kutaa Alaska keessa jiran dubartootaaf dhiironni warreen adii caalaa poolisiidhaan ajjeefamu dhiironni warra Latinos dhiirota warra adii caalaa poolisiin ajjeefamu qorannaan ni mul'isa.